neza sinzi uko nabivuga yanguye kure mu isayo y'ibya maza mu bugingo bugingo bw'iteka umucyo mwishe wamurike ubugingo bwawe amoseho wese era ko ndahinduka nangenzi bera mu mahema ye nzamutegereza sinzarambirwa
Yeah.
kuko kwiwe kuri kuri nje sinzakorwa n'isoni habe narimwe